ibitero bya Nyaruguru by'abasirikare bacu bafite intwaro bagiye ku murenge wa Nyabimata nitwebwe twabikoze aho twasanze abantu baje bagahurura umuyobozi w'umurenge ari kumwe n'abandi bantu bafite imbunda bakaturasaho ya hanyuma bikaba nkuko ko natwe tubasubiza ibyaha byakozwe n'ingabo zacu za FRN. Ariko nagira ngo mbonereho mbere na mbere namagane ibindi bimaze iminsi bikorwa hirya no hino mu mirenge no mu turere tw'u Rwanda za Muhanga na za Kamonyi, aho dema igenda ikica abaturage ikoresheje imipanga igatemagura nka kwa kundi yabikoraga muri za 1992 ikajya kwica abagogwe kugira ngo bigereke ku ngabo za Habyarimana. Biriya ni dema iri kubikora, nagira ngo mbyamagane hakiri kare kugira ngo ibone ko iburizamo revolution turi twahagurukiye gukora mu Rwanda.
Mwebwe mutera muri Nyaruguru mutera mukomoka hehe? Kubera ko leta y'u Rwanda ivuga ko muturuka i Burundi.
Ntabwo duturuka i Burundi, tumaze ukwezi turwanira n'ingabo z'u Rwanda mu ishyamba rya Nyungwe. Niho dufite ibirindiro mu karere ka Nyaruguru na Nyamagabe. Tumaze ukwezi kose turwana nabo, ariko babigize ibanga bo ntibashaka kubivuga. Ariko buri munsi imodoka zabo ziza gutwara abakomeretse ndetse n'imirambo, yabarikaga abantu n'abanyamakuru bakajya gusura i Kanombe bakareba inkomere zihari cyangwa se n'abaguye ku rugamba.
Oya Sankara, ntabwo leta y'u Rwanda ntibihakana kubera ko ukuriye ingabo muri Nyaruguru Lieutenant Colonel Nyirihirwe Emmanuel yagiye kugana n'abaturage hamwe n'abandi bategetsi bo muri Nyaruguru, avuga ko muri abacengezi muri abantu barwaye amavunja, arabyemerera yuko hari abantu barwana nabo koko. Ahubwo rero muri abacengezi koko?
Birasekeje. Ikibazo cy'amateka y'u Rwanda ni uko agiye kwisubiramo, aravuga ngo ni abantu barwaye amavunja, ngo ni abantu baza bakiba intama bakiba ihene. Kandi abo babivuga nibo muri za 1990 batera radiyo Rwanda yajyaga yirirwa ivuga ngo ni abantu bafite imirizo, bafite amatwi atendera, nanone si kuko bari bayafite, ngo ni abantu baza ngo bakajya kwibonga abaturage, ngo bagasanga umukecuru ngo wifitiye ngo witekeye ibiryo ngo bagatwara. None uyu munsi amateka yisubiyemo, nabo barimo baratuvuga nk'ibyo bavugaga kugira ngo batwangishe abaturage. Ntabwo ari kubiri, ntabwo twebwe turi abantu, turi aba freedom fighters, turi umutwe w'abarevolutionnaire, ingabo z'abarevolutionnaire zirimo abahutu n'abatutsi, ziyemeje guhaguruka kubera ko ibintu biri kubera mu Rwanda ni amahano. Kagame yanze kuva ku butegetsi, arica amanywa nijoro, arafunga. Reba Diane, reba mama wa Diane, reba Kizito, abacikacuma agiye kubamarira ku icumu. Abahutu bo ntiwareba. Nta kindi rero twebwe dushobora gukora uretse kurwanira uburenganzira bwacu. Araza kuduhiga, reba maze namaze igihe kinini inzego z'iperereza zo muri Afurika y'Epfo zimbwira ko ashaka kunyica, kandi nkabona n'ibimenyetso aho Dani Munyuza yerekanaga, yoherezaga General Dani Munyuza yoherezaga amafoto acinyirikanya kugira ngo banyice. Mugenzi wanjye Nobre Marara, umuvugizi wa RRM, igipolisi cyo mu Bwongereza aho muri cyaramuburiye ko bashaka kumwica. Nawe urabizi ko mwakoranye iperereza mu gihe cyashize. Tero Rusesa bagina perezida wa MLCD bamaze kumugabaho ibitero inshuro utabara, bashaka kumwica mu Bubiligi. Muzi ko bishe Karegeya, muzi ko bishe Seth Sendashonga, muzi ko bishe uriya mugabo turasinze Teogene muri Mozambique. Donc abanyarwanda nta mahitamo dufite uretse guhaguruka tukirwanaho, kubera ko ntabwo twaremeye guhora dutega amajosi twicwa nk'aho tutari ibiremwa. Ntabwo bishoboka, nabo igihe cyo kwihangana cyararangiye.
Ubwo rero mugamije kwirwanaho gusa cyangwa se hari ikindi kindi mugamije?
Tugomba kwirwanaho ariko tukanatabara abanyarwanda. FRN, ingabo za FRN ziyobowe na Jenerali Hamada Habimana Hamada kwazihaye amabwiriza, MLCD yazihaye amabwiriza yo gukora ibishoboka byose zigakoresha ubushobozi bwose kugira ngo zitabare abanyarwanda, zihagarike ubwicanyi buri gukorwa na FPR. None urabona, reba nibyo batangiye koko kubona, batangiye gufata imiburo bakajya hirya no hino mu giturage batema abantu, harimwe bakoraga muri za 1990, harimwe bagiye muri Kongo bakajya kwica abanyamurenge kugira ngo babone impamvu yo gutera. Biriya byose twebwe ntabwo dushobora kubyihanganira. Ntabwo intambara ari ikintu umuntu yahitamo, ariko Kagame yafunze inzira zose z'amahoro ahitamo intambara. Aho kugira ngo rero dutege amajosi akomeze kutwica, tugomba guhaguruka tukirwanaho. Kagame yavutse nk'uko twavutse, na bagenzi bavutse nk'uko twavutse, bava amaraso nk'ayo tuva, ni abiri kuri abiri, tuzarwana nabo dutsinde cyangwa dushire.
Namwe rero murarwanira ubutegetsi?
Ntabwo turwanira ubutegetsi, turarwanira kubohoza abanyarwanda no kugira ngo tubeho tutishwa. Nta demokarasi mu Rwanda. Niyo mpamvu ubona n'amaradiyo menshi atavuga. Niyo mpamvu nabi nibona nkubwira ko tumaze ukwezi turwanira mu ishyamba, ariko ntabwo bashobora kubitangaza. Twebwe turashaka, turarwanira kubaho, ni question de vie ou de mort, kubera ko dufite umurotu turi ku gakano. Kagame arashaka aratwica amanywa nijoro, aratwica umugenda. Ubwo yaragiye ajya hariya kuri aravuga ngo araza kujya arasa abantu kumugara ku manywa y'ihangu. Amaze kurasa bangahe? Reba abantu barasiwe uriya mudogiteri wiwe Gasakure, niyo amurashe ku manywa y'ihangu. Reba uriya mu mwavokatoyi nyamara sha kumanywa ihangu rebe buriya mugabo wakoraga muri transparency nimba ari makwemera biciye ku gisenyi reba uyu munsi igihugu cyahindutse ibagiro Kigali yuzuyemo amazu y'ibagiro birirwa bafungiramo abantu ngenda bikubwira kubera ko nayifungiyeho muri 2012 ngiye kwiga muri Madagascar bamfatiye ku kibuga cy'indege bajya kumfungira muri Safe House ku Kicukiro nari nakoze iki ngiye kuva muri 2007 turi muri University Butare iriya leta ntako itagize bafunga banjujuja bankubita banduza gusa kubera ko tuvuga uburenganzira bwacu tugomba kurwanira ubu rero igihe cyarageze turavuga ngo tugomba kurwanira uburenganzira bwacu u Rwanda rukavuga abanyarwanda rukareka kuvuga abantu b'agatsiko kamwe ka Kagame n'abandi bantu bakeya bikubira ibyiza by'igihugu bafata abaturage bakabarandurira imyaka reba hirya no hino umuturage arihindura imyaka igihe cyagera agiye kwisarura bakagenda bakayirandura reba nta hari abantu baturage ngo babonye hehe ejo bundi baragiye bafata amazu yabo ngo niyo mu mazu yabo ngo bagiye ngo nta ngurane babahaye
Sankara, noneho rero mwebwe muravuga ko muri mu gihugu mudatera muturuka mu mahanga muri iryo shyamba nk'uko na Lieutenant Colonel Nyirihirwe yabivuze wowe ku giti cyawe itangazo washyize ahagaragara wavuga ko wari sinye Nyamagabe nawe se ko kuri mu Rwanda
ibyo ni ibanga rya gisirikare bigomba kumenywa n'abasirikare nagira ngo mubwire ko turi mu Rwanda dufite ibirindiro muri Nyungwe tumaze igihe turimo tuharwanira niho turi kandi igihe nikigera nejo bundi ibikorwa byo buraza kubibona ntabwo turi gukina
nawe uri mu Rwanda cyangwa ntabwo uri mu Rwanda
ngewe ndakubwiye ko turi muri Nyungwe turi kumwe n'ingabo zacu turi ku rugamba turi iwacu turi mu Rwanda
Kalisto Sankara ndagushimiye cyane
murakoze cyane namwe